Eto machine.
Music on the beat.
I swear.
Together we fight to my last breath until I make my mama proud.
I swear.
I want to take what's mine. Time to shine, God's season.
I swear.
Street been waiting for so long, the road was too long.
I swear.
Loud and clear, bombardier, no goddamn fear.
I swear.
Siku ni mbili, kuzaliwa na kufa. Utamwonaje Mungu na unaogopa kufa. Kuna tobo, tundu na ufa. Ila raundi hizi tanikoma sabufa. Njai menifundisha bajeti ya buku. Mtao menifundisha kubeti na buku. Tatu nazimisha kubana bana luku. Dai mesababisha si shangai viku. Majukumu inafanya ni suelo mantiki. Unakuta unapendwa la upendo hauna mantiki. Ichenga chenga tunampenda na kublutiki. Sega julikani saichiki, wala menchiki. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimesha kwa Baba, napambana na Roho Mtakabifu. Vita ni usiku na mchana, sitaki sifa nikifa mtanisifu. I swear, mtanita mkuu, mtanita chifu. Nakumbuka back in the days nikiwa na sakado. Kipindi home kwa mama chini hakuna hata flow na gala flows. Na waza vipi zitakuwa do. Wanangu wana change gear, migeto na change flow. Mamangu wana sikitika, kiniona naumia. Akiona sina jambo na mziki na waminia. Mtani wana mini mikicho wa unataka niwe mkia. Asa pita mtani wone wauni atacho kufanyia. Alhamdulillah.
Ala.
Mbona hili ni bala.
Ala.
Wananuna nikipatara.
Ala.
Hawaitaki hifura.
Ala.
Vita ni usiku na mchana, sitaki sifa nikifa mtanisifu. I swear, mtanita mkuu, mtanita chifu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nimesha kwa Baba, napambana na Roho Mtakabifu. Vita ni usiku na mchana, sitaki sifa nikifa mtanisifu. I swear, mtanita mkuu, mtanita chifu.
I swear.